ambasaderi Olivier Nduhungire henda bashuhuje
muraho
murakaza neza kwijwi ry'America iri ya nama yari iteganijwe mu mpera z'uku kwezi y'abakuru b'ibihugu umuryango w'uburasirazuba yigijwe yo kuberiza ihe mpamvu
nibyo inama yigijwe yo kubera ko umwe mu bakuru b'ibihugu yasabye nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'umuyobozi w'uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ko iyo nama yakwigizwayo mu kwezi kwa mbere cyangwa se mu kwezi kwa kabiri kuko ariho azabonekera tukaba rero twanditse nk'uko bisabwa n'amategeko umunyamabanga mukuru wa w'uyu muryango kugira ngo abimenyeshe abagize ibihugu biwugize inkuru rero yuko uwo mukuru w'igihugu yasabye yuko inama yigizwayo yamenyeshejwe umunyamabanga mukuru wa East African Community mu nama yagiranye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuwa gatandatu ushize ku itariki ya 16/11.
Uwo mukuru w'igihugu kindi kitari u Rwanda birumvikana wasabye ko iyo nama yigizwayo ninde mushobora kumutubwira
nkuko mwabibonye mu ibaruwa nanditse mbisaba umunyamabanga mukuru ibaruwa njye navuga ko itanakagombye kujya mu binyamakuru kuko n'ibaruwa yarigenewe ibihugu ntabwo yarigenewe abanyamakuru ntabwo harimo hago harimo izina ry'umukuru w'igihugu ariko iryo zina ubundi ryamenyeshejwe umunyamabanga mukuru wa East African Community mu nama nakubwiye yagiranye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika
ariko niba mbibona neza muranasaba yuko izindi nama zari ziteganijwe zo zikomeza
nibyo inama zari zihari twasabye ko zakomeza no kuvuga inama z'aba senior officials no kuvuga abayobozi bakuru inama z'abanyamabanga bahoraho n'inama y'abaminisitiri zo zizakomeza ndetse n'inama ku byerekeye ishoramari yitwa Business and Investment Forum nayo ikaba izakomeza ikimuwe n'inama y'abakuru b'ibihugu gusa
ariko se ubundi kugira ngo ibaruwa nk'iyi ngiyi mwanditse uyu munsi ku itariki ya 18 ihite ijya ahagaragara yarigenewe ibinyamakuru wa mugani wanyu bishoboka gute yuko iyi baruwa ihita imenyekana kandi itagombaga kujya hanze
ibi nibyo navugaga ni ibintu bitangaje rwose kubona ibaruwa yanditswe uyu munsi yandikiwe umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba hanyuma igahabwa ibihugu bigize uyu muryango ihita ishyirwa mu binyamakuru mwabonye ko n'ibinyamakuru bya Uganda birimo bitangira kubishyira hamwe n'iyi nama yasubitswe hagati y'u Rwanda na Uganda yagombaga kuba uyu munsi rwose biteye agahinda kubona amabaruwa nk'aya ngaya agenewe ibihugu abayobozi b'ibihugu ahita ashyirwa mu binyamakuru ku nyungu zindi tutazi kuko harimo n'ibintu biba biganirwaho harimo n'ibijyanye na n'ibigomba kwigwa mu nama itaha bitakagombye kujya mu binyamakuru kuri stage
izo nama zisubikwa wa mugani abantu bagenda babihuza haraho bihuriye
ntaho bihuriye izi nama rimwe na rimwe zijya zisubikwa ndetse niba ubucuruzi yarasubitswe hari igihe gahunda z'abakuru b'ibihugu zidahura ku buryo amatariki biba ngombwa ko ahindurwa ngira ngo ibyo ntabwo ari ibintu bitangaje ko inama yasubikwa igitangaje ni ugushaka kubikoresha ku nyungu zindi za politike gushaka gushyira amabaruwa nk'aya ngaya mu itangazamakuru bakanabigereka ku Rwanda nk'aho ari u Rwanda rwafashe icyemezo kandi u Rwanda iyo umukuru w'igihugu kimwe asabye yuko inama isubikwa kigomba gukorwa ibintu rwose bitumvikana kandi numva tugomba kuzakosora twebwe nk'abagize uyu muryango
Ambassadeur Olivier Nduhungirehe ndabashimiye cyane
ninjye bashimiye.